When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
Classic music.
When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
Sounds by
Aba.
Unasikia sound my heartbeat. Penzi ni medify you my outfit. Tulia usiwe na pressure mwenye kiti. Wasiku bane bane mbona big city. Kupenda mtu ni haki yangu, I know my right. Pendo ni zawadi, asante, I'm so excited. Vita yako takuwa ni ya kwangu, I'm gonna fight. Just hold my hands and keep tight tight. Jahazi la upendo, aliendi kwa upepo. Moyo ni engine, unataka treatment special. Moyo unaharibika, mtumiaje sipo seto. Moyo unaweza kuacha mansion, ukenda ghetto. Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Tikupata mtu originali baha.
Nikikukosea, akia kukunifokea. Jione ni put you kilo rapo pita watu wote macho you wendo unanifanya nijisikie ni put you kilo rapo pita wakikuna watu
ni kama vile niliona sign. Nitulie kumbe na kuja love design. Weekend nyingine tunajifungia chumbani na kupanga vitu vya msingi maishani.
Nishi wa power mabula if you looking for her way. Simtazame na sura. Baba zusi na fura kama nakula kitu wani kwa wambura.
Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Tikupata mtu originali baha.
Nikikukosea, akia kukunifokea. You know that I care. Nijibwa mikalita kuekea. Ukulinde lindo, kwenye lindo. Wakishe wakilinda lindo, kwenye lindo. My baby.
Mtoto kabla hajajiremba,
hajavana mona mependeza.
Nampenda mpenda,
hata we kuchiti usingeweza.
Bila ya chenga bila ngenga ngenga,
vimacho vyake utadhani kengeza.
Kusema kweli nampenda mpenda,
wapeke misitaji nyongeza. Esconde boy coming number one Barisa.
You know that sound when I'm vibing with a classic. Aba.